Yeah. We got it. Merudi tena na hoja ile namba moja naonyesha tofauti tena kati ya mbili na moja amka lazimu lali ukilala sila usimamke maneno ni yale yale yasikepo usistuke nazongwa na mawazo mitani hatuaminiki unaweza jutia chanzo cha kuanza muziki joni kwenye kinasa mini bora zaidi yenu kabla sija andika nasoma kila sehemu nizunguka dunia Wingers ndo mnyama nafunika marapa le wote wakama kama worldwide tuna blow kutoka 254 military man style za kikomando saidi ya virusi mbaya ntapenya ndani ya kinga siwaonei haya lojaribu nikiga walioweka vizuizi wakashindwa kunipinga napata sababu paka ile ya kuringa muziki na waletea ni bidhaa priceless hamwezi kununua nikiamua real business I'm not joking hapa niko serious naja kama king rap maneno mwache kabisa pia msipende sifa acheni kupiga selfies picha mkieka filters wengi hampendezi mkijipaka glitters na aribu sura kisa kujiposti insta ni hoja ise mina bonga mse ukiroga inakugonga na kabisu pote ni hoja ise mina bonga mse ukiroga inakugonga na kabisu pote ni hoja ise mina bonga mse ukiroga inakugonga na kabisu pote ni hoja ise mina bonga mse ukiroga inakugonga na kabisu pote yupindo rap ambish awezae kundibiti mwenye sauti ngumu ya kukaa juu ya kiki wengwana bana kuwa unaweza dhani mabinja na yongea sicho juo huyo juwa ni snitch all the time niko shuo siwezi kosa rafiki mafala wanungua zaidi ya moto sishikiki wachache wanaonijua ila na wengi mashabiki ni moja pekee Wingers ambaye ni mimi naongea nacho juo domana na jamini kwa rap na waonena wazibwana ya mafini haina haja ya fimbo na wachapa tuna ulimi na wameza wazima kama ile nyama laini maenzi wakose shima msijikumbi Pena mimi, brand kwanza jina Kicheza unabaki jini Indas na golosa, babu za kipumbavu Underground hardcore, leo hina wapakavu Wasani mabisho, daily mnalilia nyap Sichagui cha kongea, sababu nafanya hip hop Nakuja kupotea bila ya kufua dafu Baki kuwa champions, milele ghetto riders Here we are strong, side ya rough riders Ajeni kuficha mambo kama secret society Prove me wrong, bila peace and liberty Dana young star Paya nafunika kabisa rudini mkai mekwai Hapa siono kunificha Chwa kimeja books meza dhani maktaba Na wapa luga move Game niyo mada Kuropoka ropo ropo game yao bado loko Hini hoja ise mina bonga mse Ukiroga inakugonga na kabisu pote Hini hoja ise mina bonga mse Ukiroga inakugonga na kabisu pote Hini hoja ise mina bonga mse Ukiroga inakugonga na kabisu pote Production.